Radio Pulpit, 657 AM.
Dumelang bagaetso. Ke rata go le dumedisa ka lena la Kriste Jesu mo pholosi wa rona. Yo o buang le lona gompieno ke moruti Tumelo Matsoso. Ke tsile go nathoganya le lona lefoko la Modimo. Ke batla go ke nopole go tswa mo bukeng ya Psalm 124. Ke bale verse number 6 le verse number 7. Setlhogo sa me sa today ke se se reng, the snare is broken, serai se robilwe. Ke tabala verse number 6, ire, a go bakwe morena yo sa re tlogelelang go garolwa ke meno a bona. Mewa ya rona e falotse jaaka nonyane mo mutlwaneng wa mothaisi. Mogala o kgaogile, me rona re falotse. The snare is broken. Temana ena e kwetswe ke Dafita ga lebelela botshelo jwa gagwe mo a tswang ko teng le mo a leng mo go teng. Dafita o ile a bua mantswe a re a go bakwe morena yo a sa re tlogelelang go garolwa ke meno a bona. Dafita o na kwala mantswe a, because of the experience e a fetile mo go yone. Jaanong o leboga Modimo gore morena ke a leboga gore ga wa ntlogelela tota go garolwa ke meno a dira tsame. A re mewa ya rona e falotse jaaka nonyane mo mutlwaneng wa mothaisi. Mogala o kgaogile, me rona re falotse. Temana e kwetswe mo tlase ga maemo a na le bokete. Segolo se tonna ga o lebelela botshelo jwa ga Dafita, o lebelela the assassination attempts. Ga ne ba leka go mo bolaya makgetlho a le mantsi, mare morena a mo falosa. Go na le nako e nngwe e ne re gantsa tshameka garepa, soulo kante o ne a ikemiseditse gore letsatsi la lone letsatsi leo o tlo go tsaya botshelo jwa gagwe. E re Dafita gantsa tshameka garepa, soulo ke gantsa lerumo la gagwe a le latlhela ko go Dafita. Dafita a kgona go tshaba. Ke batla o tlhaloganye ngwana morena gore Dafita ke gore they were ba ne ba dira di-traps for ene gore ba ne ba mo direla serai, ba leka ditsela tse dintsi go ka motshwara gore ba kgone go mo nyeletsa. And ka dinako tse dintsi ba ne ba mmitsa under false pretense, ba ne ba mmitsa e kete e tla utlwa go kopanela le rona, kante bone ba ne ba planile bobe kgatlhanong le botshelo jwa gagwe. And the Bible says in verse number 7, a re mewa ya rona e falotse jaaka nonyane. Ka mantswe a mang, ga ke itse ga o kile wa bona mutlwaneng wa mothaisi, kore dinonyane ga di tlile fao di setse di le ready, di sampe di ja, di sa itse gore di emetswe ke eng. E re ka nako eo ke gore Dafita o tshwantshanya go falola ga gagwe jaaka go falola ga nonyane mo mutlwaneng wa mothaisi. Ka nako e sera se ne se le sho gore jaanong ga gona tsela, an escape route for Dafita. Modimo a dira gore Dafita a falole ka tsela e dira tsa gagwe di ne di sa e tlhaloganye. That's why Dafita are me rona re falotse. Mewa ya rona e falotse. Mo mutlwaneng wa mothaisi, mogala o kgaogile. Moretsi, utlwa Dafita a reng a re mogala o kgaogile sone selo sene se tshwantse se go se mmolae modimo a se kgaola. Jaanong ke batla re lemoge ba gaetso, when God is with you, ga modimo a na le wena o tla feta mo gare ga maemo. Modimo o tla go falosa. E tla re le wena ga o lebelela ko morago, o lebelela le mo o le mo teng, o be o ipotse ebile o tla tlhaloganya gore ga morena a ne a sena le nna nkebe dira tsa meding garutse. That's why go na le phapang bakeng sa motho o modimo a nang le ena le motho o senang le modimo. Ke gopola ka nako nngwe mo bukeng ya Luka chapter number 4, I think from verse 27 go ya ko tlase, e re Jesu ga fetsa go ruta ko tempeleng, bafarisai ba fegelwa ba tlala tšhakgalo gonne Jesu Kriste o ne a rera ka lekwalo la Isaiah 61 le le buang gore the spirit of the Lord, mowa wa modimo o tlile o fologetse mo go nna. E re Jesu ga ntse a rera lefoko leo ba tlala tšhakgalo, ba rulaganya ka bo bona gore ka morago ga tshebeletso eo ba tshwanetse go mmolaya. Bibele e re after that session, that service, kopanelo eo, e re bafarisai ba ikgobokana ba tsaya Jesu ba montshetsa kwa ntle ko motseng, ba misa ko godimo ga thothobolo ya thaba e le gore maikaelelo ke gore ba mo kgarameletse ko fatshe gore a ke a phuaganye a nyelele. Mara ga o bala temana eo e re and Jesus, he just walked through among them. Jesu a feta fela mo gare ga bona go sena motho o kgonang go mo tshwara. Why? Because God was with him. God was with him. And number two, ba ne ba sa kgone go ka mo bolaya ka nako ya bona. Bafarisai ba ne ba ipetse nako ya go bolaya Jesu, mare nako ya bona e ne sa tshwanela kwa modimo. Because go ya ka plane ya modimo, Jesu was supposed to preach the gospel, o ne a tshwanetse ke gore a swele lefatshe lotlhe, a thagiswe ko sefaponong, e seng ka tsela e bafarisai ba ne ba iplanile ka yona. They could not kill him because God was with him. Serai se ne ba se beile fo gore go bola Jesu ka sona, modimo a dira gore serai seo se ske sa dira, and a bit of Jesu a tsama mo gare ga bona a itsamela. Because God was with him, modimo one ana le yena. That's why Dafita are a go bakwe mo rena modimo wa rona gore ga re tlogella go garulwa ke meno a dira tsa rona. Because when God is with you, he will protect you. Ga modimo ana le wena o tla roba le selo seo sene se tshwanetse go roba botshelo jwa gago. Now, the very thing that the enemy prepared to use to destroy David and to destroy David, it God destroyed the very same thing that was supposed to destroy David. And modimo batla gore o itse gore modimo gana le wena, he will destroy the very same thing that's supposed to destroy you, because ke ene morena, he is God, he is with you. That's why Dafita are re falotse aramogala o khaugile. The very same thing that was supposed to destroy him, God destroyed it. And this is what God wants you to know today. Modimo re o ska wa tshaba, o ska tshaba sepe. Go nne tsone dilo tseo tse di betlilweng kgatlhanong le botshelo jwa gago. Modimo a re dilo tseo ke di robile. That's why God does not want us to walk in fear. Ke ka mo modimo a sa batleng re tsamaye ka tshabo. Modimo o batla re mo galaletse. Re bua ka Dafita. Re mmewa ya rona e falotse. Bana ba rona ba falotse. Ba falotse jaaka nonyane mo mutlwaneng wa mothaisi. The snare is broken. And when God is with you, the snare will be broken. It will be broken. Ba bang ba lona ke a dumela gore dira di a ipotsa gore o tsogile yang gompieno o fitile yang. Because go ya ka timetable ya the kingdom of darkness, this timetable e ba reile e re o tshwantse o be o thubilwe, o tshwantse o go be go fedile ka wena, o tshwantse o be o le an obituary go fedile ka wena, mare ka ntlha gore Modimo o na le wena seatla sa ona se mo botshelong jwa gago. The snare is broken. You are still alive today. Why? Because God is with you. God is with you. Ke batla ke nopole dintlha tse di tharo fela tse di bontshang ga Modimo a na le wena go dirafala eng. Number one, you will be protected. O tla sireletswa. Ga Modimo a na le wena, Modimo o tla go sireletsa. Mo 2 Samuel 3 verse chapter 3 verse number 1, Bible ere there was a great war. Gona le ntwa e masisi ene fagile bakeng sa ntlo ya Dafita le ntlo ya ga Saul. And Bible ere, and the house of David, it grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. Bona pharologano eo. Saul o na le ka go ripitla, go phuaganya le go thuba ntlo ga Dafita. Mare Bible ere, every time when Saul tries to attack, Bible ere, and Saul became weaker and weaker. Kama ntswamang solo akwafala gore nako le nako ga leka gore a utlwise Dafita botlhoko, a leka go bola Dafita. Bibele e re ntlo ya ga solo e ne kwafala malatsi le malatsi. Why? Gonne God was with David. When God is with you, he will protect you. Ga Modimo ana nao, o tla go sireletsa. Hallelujah. That's why Dafita o na bua mantsoe a re ke leboga Morena, ga wa ka wa dubella dira tsa rona dire garule. O robile serai le mogala o kgaugile, re lokolotswe. Modimo o re sireleditse, o re lwanetse, wa re fenyetse. Why? Because God was with him. Ga Modimo na le wena, o tla go sireletsa ngwana Morena. O tla go sireletsa. He will protect you. Jaaka kgonne go sireletsa Dafita mo go Saulo. Saulo o ne setse a lwana dintwa tse di maswe, o ne sa a nyonywa mabasigo a lo batla dingaka ba mo thaye ba mo fedilo gore a ripitle Dafita mare bebele re gantsa etsa yalo ire akwafala because a gona motho o kalwana le modimo abanna normal o tla lwala o tla kwafala o tla swa le pele gana go ya gago gona modimo ga nka tsana mo tlhabanong modimo aba fengwa. That's why Bible ere, blessed is the man who trusts in the Lord. Arutla tshwana jaaka sefate se se jetse mo pele ga metsi ga dina go tsa komello di tla. Ere se tla sena se tla nne se nna se le tala se ntsha maungo batho ba ipotsa gore o kgona yang go dirafala yang gore wena ga go le ata yana wena modimo ntsa go bulukile ontso phela ontso lebega o le montle mari parologano ke gore God is with you modimo ona nao modimo ona nao point ya bobedi ga modimo ana nao ke a fe matshwao you will be healed o tla fola o tla fodiswa le bela botshelo jwa Jesu Kriste mona tsena mo teng bible ire in the book of acts chapter 10 verse 38 it behold how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power ere bonang ka mo modimo anana le Jesu ka teng a mo tloditse ka moya o boitshepo le ka matla who went about healing all those who were sick and all those who were oppressed of the devil ere modimo o na tloditse Jesu go fodisa bao ba ne ba lwala ba kwafetse mo mebeleng ya bona ere a ba lokola le mo matleng a le fifi Jesu o na dira dilo tse go nne mo When God is with you, you will be healed. Go fola ngwana morena. Ke batla itse mo le moteng gona no montlu nya ga go mokoloing mo le moteng ke batla gore o itse gore God is with you where you are. Modimo ona nao mo o le nteng. Ene ha modimo a tsena mo maemong modimo ga tsena mo maemong a botshelo jwa gago gore go nna le tshepo gore go nna le tshepo e kukamuwa gore o tla tshwana fela le Psalms ere as the deer panteth for the waters so my soul longeth after thee gore moya wa gago o tla utlwa o phela o tla utlwa o fuduega moya wa gago o matlafatswa go nne modimo ga tsena re a matlafala re a phela re nna le tshepo may the lord bless you ke go parwitse gore serai se robilwe selo seo satane ana go diretse sona go bolaya modimo are ke se robile sumolla o leboga modimo and give god the glory ora marana ke a leboga gane se ka letsogala go mo botshelong jwaka nkebe ke se mo ke leng mo teng nkebe ke sa phele today mare ka ntlha mautlwela botlhoka gago ke a go leboga morena ke ntse ke le teng a modimo a le tshogofatseng modimo a le tiseng ka leina la Jesu Kriste mopholosi wa rona amen
hear the word and renew your life on 657 am
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.